kuonyesha hard way mniga na lua na mamba so maneno by the way wa metiwa di kwa kanga kwa too far away I've seen uchungwa sana baba kabla je pass away rafiki kwa kwela ni kwa langa I'm from the city where I'm doing my shit kuna wana wana roga fu wana sema god did tushapigia kwa tasa kisoja mlonye moja vipaji vyetu walivyo na gabe nimejigadi kwa kombola la utambi mwanga na radi najijua swakishua mana kweswa mnami radi mambo ya house party ni machio kalwa jiji miko zangu shamba saba haru kwa kimbiji wanansumia mialiko na bando siji niko zangu tabata na mwanangu badi widi when to reach I swear and some bitches are scared cheki na wewe sababu ya uongo na umbea nilianza tupa mawe masnicho kasema na utea nafanya yangu kama moni siwezi kuwa mangwea my swing doesn't chini air contest na usikilizo kibishana kina motra contest Truthworthy, yeah. Trustworthy Marafiki wa taku kanga taku rosti Ufunge biashara kose kodi kose noti Wanajua dikona kitanda chako itaku kosti Wezi lala kwenye level kuna uzuri kwenye struggle Chungu kifanikio watu wanataka ulicho nacho Sometimes jai bila kitafunwa Napotoka pakame ndomana kichwa na kuna Gumi kali haifai mbele ya zuna Unajiona unatamba machizo anakona Amu Naona matozi wako bize na vyuma Funaona madem zao ni dozi mbili za zuma Mweza kosondevu tu mpaka pesa nimezifuga Tuwaji na madawa najwa jinsa kujichunga Lengo nkupige pesa kwa rapa mambai buda Mwandishi hadi low na uliza sore na ihuda Let's go Say Majengo soko Malu Roof Zengo
Kaniba
Take five now.